Ndiyazivuma ndikwenzile bendingayazi ukuba ndiyayibulala ndibambile kwanzima uba mayimuve ibhokhwe yam ivele yakhala andijonga phantsi ifile ibhokhwe bandibhaqile abantu oomama basekuhlaleni bandibonile isenzo sam bathi mafowunele unyana wam azobona isenzo sam ndiwuhlazile umphakathi ngendikwenzileyo okundiyathenda ndisazi ndithini onkulunkulu wami nam andazi bendingenwe intoni na ivele yandijonga sajongana
Ndiye ndayijonga le bhokhwe, naye andijonga le bhokhwe. Ndiye ndayibawela, bawela, ndiye ndayibawela, bawela. Ndiye ndayikhwela le bhokhwe, endiyamandi le bhokhwe. Ndiye ndayibawela, bawela, ndiye ndayibawela, bawela.
Bhokhwe, 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 bhokhwe.
Ibhokhwe uyikhwela my boy.
Ekunzima ubandiqhawule ndibaleke abahlali bandibambile bandirhangqile ndiyazama ubacacisela ngokwenzekileyo cela ndingandibulali bakithi kudala ndiyenza le nto uyo yenu singabonakali bulawe ndimu ndiyazi ukubuhlungu ebahlaleni ndicela bangandibethi ngemvubu vele kwehlisa iphi yebhlukhwe yam ndazibetha ngaphakathi kwale bhokhwe ndithuke xa kuligazi mama wamandalinto ndonile ebantwini ndicela bangandithuki kakubi ndiyazivuma ndikwenzile abahlali bathi ndibahlazile andiqali ityala ndilenzile le bhokhwe ife ngenxa yam ndibambile le bhokhwe kwanzima uba mayibaleke bhokhwe yam beluvuke
ndiye ndayijonga le bhokhwe naye andijonga le bhokhwe ndiye ndayibawela bawela ndiye ndayibawela bawela ndiye ndayikhwela le
bhokhwe
endiyamandi le bhokhwe ndiye ndayibawela bawela ndiye ndayibawela bawela
bhokhwe
bhokhwe bhokhwe bhokhwe bhokhwe
My boy.